Eya Wadi Jani
Sigelwe
Zido Mfano Zilungamo
Sigelwe
Lady B
Sigelwe
Zidani
Sigelwe
Okay Nizimfele loko
Jema dana ndiso pusa Kae mundi vese Kufika mketo zima biti ndiku kwesa Kufika mhobu zima biti ndiku zidya Jema dana ndiso pusa Kae mundi vese Biti hii ya pweka nanka kae nji itaye Sindi nga itaye ndiku yene la kuhia Abe au aja Anakwela badeni Nanka ningatani ndima yene la kumuja Osa pwekesa ngini Osa pwekesa hidi Osa panga chewana ndisa kupanga tiriti Ukafuse anzako Limo sendazi pao Olimba na dine ndisabu panga embamu
Jisti kenge zingini zigute Kuyesa kujamufu yose wosa siate Zoene na kujedwa zodu zijedwe Kuti uzi file file bo Zijedwe Zimabidi zimabidi
Zijedwe
Nistegi no ufuba
Zijedwe
Zima sre kwini zonse
Zijedwe 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 zijedwe
Zimabidi zimabidi
Zijedwe
Nistegi no ufuba
Zijedwe
Zima sre kwini zonse
Zijedwe zijedwe
Fama zilungamo
Okay
Haba kuja bidi mawa ni kazi walimbi Kuponda bali bose nga dindi sika walimbi Zijedwe zijedwe zilibe mafupa Kodi ndi bifi ea mafuda mafuda Tizidi suku wona mbale mulibe mpiru Chishango manja ndi nengoni ndi maja zankwiru Zika pweka ziyenela zijedwe Mota mangila ntawi kuyese sazi sajedwe Muka funa hiti bring beats zimenyedwe Zina chipila hatu four hands Zomwedwa zimwedwe hizo zitafunidwe Makasu kwangwa ngati zitafunidwe Jisti kenge zingini zigute Kuyesa kunye mufu yose wosa siate Zoene na kujedwa zodu zinyedwe Kuti uzi file file po Zinyedwe Zimabidi zimabidi
Zinyedwe
Nistegi no ufuba
Zinyedwe
Zima sre kwini zonse
Zinyedwe 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 zinyedwe
Zimabidi zimabidi
Zinyedwe
Nistegi no ufuba
Zijedwe
Zima sre kwini zonse
Zijedwe, okay. Zijedwe, zijedwe, yeah. Zijedwe
Bosa na magazi biti ijedwe Mafana opweke samawa apebe Ama zibova ngakale ya libe jola Adi nyimbo zaine zigwa iwo nimbola Chulunga mondiji ine yondimata Nyimbo zaine zingati kwa ya masinta Dimo omvela jisoni waga mazibova
Chulunga monchoti jine sindi wawopa
Umazibova ndiwe selebu mudansu Komandi kuuze kuimba sumatasu Ndine zidoka mfana kaba ize Taeka furo nyimbo weyo umalize
Jisti kenge zingini zigute Kuyesa kuje mufu yose wosa siate Zoene la kujedwa zodu zijedwe Kuti uzi file file bo Zijedwe Zimabidi zimabidi
Zijedwe
Nistegi no ufuba
Zijedwe
Zima sre kwini zonse
Zijedwe 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 zijedwe
Zimabidi zimabidi
Zijedwe
Nistegi no ufuba
Zijedwe
Zima sre kwini zonse
Zijedwe 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 zijedwe
Thank you.